irabameshi uboroga kwishi uri wese abafite nimba umutima warupfuwe ubabaza beshi eregana muwe ugira nanumutinya abakire abakene abatoya abakuse warupfuwe urababaza nihangane mushikame bukomere turi mwisi ntibisabura kubaho gusa dufite isezerano yuko bizashira muhumure turatashe abarira mwihanagure tugiye kwitahira aho tuzibera mu mahoro nihangane mushikame mukomere turi mwisi ntibisabura kubaho gusa dufite isezerano yuko bizashira muhumure turatashe abarira mwihanagure tugiye kwitahira aho tuzibera mu mahoro barugira nuragatsimba igishimishije nuko Yesu ariho agiye kugaruka vuba akureba urupfu amarira ashireho gushingura birangire abarira mwihanagure mushikame mukomere turi mwisi ntibisabura kubaho gusa dufite isezerano yuko bizashira muhumure turatashe abarira mwihanagure tugiye kwitahira aho tuzibera mu mahoro nihangane mushikame mukomere turi mwisi ntibisabura kubaho gusa dufite isezerano yuko bizashira muhumure turatashe abarira mwihanagure tugiye kwitahira aho tuzibera mu mahoro
Oh, mushikame mukomere turi mwisi nibisabura kubaho gusa dufite isezerano yuko bizashira muhumure turatashe abarira mwihanagure tugiye kwitahira aho tuzibera mu mahoro.